sanaga virusin corona dunya rmaru jirkan ikeniyalle yayuga nami virusi kanirat targa rakmotumman kenya jedetti namgan diddami torbat motumman kenya tarma jede dorgommi sporti gurdolle disu fajeje galmo dawitit nairobi nwerg
ntaika gwe kabine minister fa yamotumma kenya virusin kun lemmi kenya deni united states ra garbiya tdebit rat mulate jedan harra yeroga testota ipsekenan
I want to inform you that the ministry of health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
Akazilu Mr. Kagwen, harra ministeri faya virusin corona biyetti kesetti mulachu saibsu feda. Dukkumni kun kale sabitu tashakurlama barakuma lama bidda magalgala lemmi Kenya biye United States turte kara United Kingdom bitu tashisham barakuma lama bidda Nairobi tide bitirratti mulate. Mallato dukkuba kana shirratti mulateen bodas giddugala corona ministeri fayyat yale shefta sibameen boda dukkumni kun irratti mulate raajiran angawi kun Mr. Kagwe lemmin Kenya dokumni kun irratti mulate shamarree gan 27 ta'u yemani amma yaala fayyaa fudhatte fayyaanshe haala gaarii irra jira jedhan ammas garuu lemmin Kenya guyyaan isheen biyyatti deebitee fi kan dokumni kun irratti argame walirraa fagoo waan ta'eef vaayirasiin kun tatamsa'iin hin hafne jechaan sodaataa jiru. Kanaaf ka deebii kennan kaabinee ministeera fayyaa Kenya dubreen vaayirasichaan qabamte waa'ee namoota erga biyyatti deebitee waliin turtees odeeffannoo guutuu nuuf laatteetti jedhan. Mr. Kagwen lammiileen biyyattii agas dhiphachuu hin qaban jechuun akeekkachiisanii mootummaan biyyattii guyyaawwan 30 dhufanii fi dorgommiiwwan ispoortii manneen amala sirreessaatti hidhamtoota daawwachuu fi walga'iiwwan kamuu gaggeessuu dhorkuu beeksan. Namni dhukkuba kanaan qabame Keeniyaa keessatti mul'achuun walqabatees imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru lammiilee Itoophiyaa Keeniyaa jiraataniif akeekkachiisa dabarsee jira. Har'a karaa saba Himaalaya hawaasaan lammiileen Itoophiyaa Keeniyaa jiraatan of eeggannoo akka taasistan bakka namitti heddummatus akka of qusattan jechaan dhaamsa dabarsee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame ishee 13ffaadha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.